Arusha boy.
Kila napokubip, naona kama simu inaita. Isiwe vita, upobize hadi saa sita. Uliahidi utanipa mkono nikiteleza. Ukanifundisha mengi nisoyaweza. Kwa kuma bema nikajeleza. Moyoni nikapata vema kwa kuwekeza. Ya leo soya jana siwe primary. Unapenda hela mwache Kaisari. Nikuite chombo wape habari. Ila nisile makombo ndowe dosari. Napenda unanijali pia ukinikumbatia. Mina tisheria hee. Palo naponipigia ukiniitagia. Mzuri kitabia wewe.
Nimemisu unavyokata kidogo na fly. Utampaka juu ya kisogo na die. Usiwasikize vigogo wa fight. Na wewe toka jana tupogo wape hai. Nimemisu unavyokata kidogo na fly. Utampaka juu ya kisogo na die. Usiwasikize vigogo wa fight. Na wewe toka jana tupogo wape hai.
Call me nana. Oh nana nana yeah. Call me baby.
Oh yeah.
Nipende my baby, nataka nwe na wewe ndo wangu my lady, naomba nielewe. Niwe shahidi mimi nataka nipewe ile mapenzi ya speedy mama, sichelewe. Unavyokata kata na mimi na data na waza nitakupata pata ama takufata. Nikiwiwa cheki unavyokata, of course umejaliwa na unang'aa kama leo likikata na unga pia. Ukibip mara moja na kupigia. Slow down kwetu mia mia. Na kama ni vocha tushalibia. Bando likikata kwelele.
Ah, yeah.
Na zile bata bata nitele.
Ah, yeah, yeah, yeah.
Zio nimedata kichele.
Ah, yeah.
Umenikamata kwa mbele.
Ah, yeah, yeah, yeah.
We ni mtamu ndo anakuita shori. Kwa yako ni dhamu ndo anapandisha mori. Ukitabasamu yani kama mdoi. Unanipa hamu chumbani magoi.
Nimemisu unavyokata kidogo una fry. Utampaka juu ya kisogo una die. Usiwasikize vigogo wa fight. Na wewe toka jana tupogo wape hai. Nimemisu unavyokata kidogo na fly. Utampaka juu ya kisogo na die. Usiwasikize vigogo wa fly. Mina wewe toka jana tupogo wape hai.
Call me nana. Call me baby. Call me nana.
Oh yeah.
Call me baby.
Oh yeah.
Arusha boy. Yeah, you are it. Yeah, na Mr. T-Touch. Oju the Babas. Hey, yo, bros. Joe Mikey.
Here's another one. Here's another one. Here's another one. Here's another one.